success is on this beat, ladies and gentlemen.
Finally.
Wewe unazorota, machozi yanabubujika, akili inachoka, kila kukicha vita, nilalapo na wewe seka. Vitu ninavyopitia, ipi yangu nyota au ya punda ya kemateke?
Labda ndo maana thamani yanazitui, vitu anavyofanya naumia hajui.
Sijui analana maana amekuwa bedui, wenda napenda navyolia kwake raha. Nimepambana kushoto kulia nipate upande wa moyo wake, nani toshekano na uko miguru pande. Yewa kutoka kuingia nkisema na nyona mikenge, sina jipya kwake, imetulia linadi tu
yeah, anipende
ila yeye ajue.
Naumia moyo, naumia umia, naumia moyo, naumia moyo, naumia umia, naumia moyo.
Amazao, amazangu wanaoruka na ye, mana ye ni mali yangu, nilifunga ndoa na ye. Wazazi wake, wazazi wangu waliridhia toane, ila leo tamu yangu wanainjui wengine. Nishajipiga kifua nisonge mbele, nje shishatinga gwanda, ishaingia vitani, kutoka bure sio sawa. Acha nionekane boya, ionekane taira, atetea langu penzi. Oh, acha nionekane boya, ionekane taira, atetea penzi langu.
Imepambana kushoto kulia nipate upande wa moyo wake, sijui nani toshekano na uko miguru pande. Yewa kutoka kuingia nkisema na nyona mikenge, sina jipya kwake, imetulia linadi tu
yeah, anipende
ila yeye ajue.
Naumia moyo,
Jamal Records.